Ngiyakhathaza kukholula kodwa mamela ngicela ushiye konke ukhale zonke lesi sithombe siphazamisayo yekela inhliziyo ikhale yaza kukholula kodwa mamela ngicela ushiye konke ukhale zonke Ushushwa yini wena isithombe 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 ngitshushwa yini wena ke isithombe
ayithethe indlela ngoshukulela kuziyalukhuni kodwa yini ekubude nawe yakubona ayithethe indlela ngoshukulela kuziyalukhuni kodwa yini ekubude nawe yakubona I did it in the machine and the Zian Pony got ahead. A good and I am gone. I did it in the machine and the Zian Pony got ahead. A good and I am gone. Egging up, putting for some more. I can't, mama, go down off, woman of the loud.